najimsafi.com.
Yeah, I'm a classic. I'm a teach for me. Okay. Nataka kuwa star. Nataka kuwa star, star. Nataka kuwa star. Nataka kuwa star, star. Nataka kuwa star. Nataka kuwa star, star. Nataka kuwa star. Nataka kuwa star, star, star. Yeah. Sana upenda ndo nimezaliwa nao. I wish siku moja nionekane kwa mtandao. Siku moja nitatoboa life ila siyo mbao. Mina enda mbele sijali vijembe vyao. Wakijilengesha na kuleta dada zao. Saluti kwa wanangu walo ni follow kwa mtandao. Bana na fulaye nikiona like zao. Natamani tuwe ngoma hiti kama baba lao. Wakijilengesha na wakunguta mabao. Sa hivi sipo chini nimepandishwa mafao. Utaani wamejaa kunikalia vikao. Mini hami teacher tawapiga KO. KO na wambia KO. Usau na tafutu haupati tukwa pupo na shangaa. Upo juu malaga flow meyanguka. Domana misi jali malafiko kini cheka. Ila bado na swago inga waisi japoeka. Nafikia ndoto kile leni hukuna cheka. Nazidi ongeza kasi na tena bila kuchoka. Nataka kuwa star. Nataka kuwa star, star, star. 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 Yeah. Kutoboa kwangu sio bahati mane meshapangwa. Gengli nazidi na hatuwezi pingana. Hami, the afro, tunazidi changanya. Sometimes I'm hustle because of my family. But few people came with the jealousy. And other people increase love capacity. Always I'm top and that is normally. Always I'm hustle, for me is simple. Wana nipenda watoto, yani chocho kwa chocho. The voice you hear is Yamidu Hami teach. I don't talk more, let me go to the point. First when you see me, I'm silly as man. Always I'm busy, don't talk with me. Nilikuwa shame wako tena ni kwa dada ya. Nina lomba ni come kiss mbele yako. Nikianza imba kuna madada naongea. Wanasema huyu kaka anajua. Ndiyo minajua kama ananyesha mvua. Kama unanipenda minamba na kutajia.